nyamo igitei yonjeyo hakune muti kan region aji ngondi le saha le de amendi le wi odo julajo o wawa fei iwre do wondo fewde nuku goddo sabe rafi hebugol mublaji njawru di datidi le wi mako ila bato o hippa nawtorale lanaji di le njami ngar mabbe wona ko nangi hore mabbe fei
aye gele badela sama
udde won labi ni waddi bonala mawdo de kabaru jogguji amen wala fune me dawiri kassin bato kan e pelanaji di me dawir tano giddi di batoji pelato himbe bombe ben kitala mawdo nati e dawru amen do sukal amen ko heewi ane gen tumbuto hannen han yaade jangi ekol ga wala fune be wirfitiri sabi mobeli wala don torde amen sanne hannen di cogguji amen
an commerçant
wala fu ko kebammi ele jago an o nam holitiri wiide kanko madame chegumu arbert on jeyo buru tombok tutu le wi mako chakuru farini jeyeteno do uinay didi sefa le nyalom hande o yottike uinay didi temen nay sefa o jukkintine haladu wiide dum yo sabi ko gallure nde fay huuna natta e mudum le nyalom hande o kono
zankoni farim koni
yol man hannen cioggu farre ngabbi sanne ledde ko defirtado aran me cioden bu noge noge gagnol hannen dum ciotte fa debbe sappo farim medde du o yalla je e dejere ana hebe le gin amen tumudu do ko nafata homo fu
kelen kaba
gawoto min jida yam e kanko Toure Zainab Maiga njeyo kanyundu hakune Bamako e gawo odo debbo holliti wiide ronki fey iwre Bamako ana heba yontere jom sabi ko lawo ngol tacchaako o holliti wiide dum latike sababu bonnande mo kulleji kewdi
je suis arrivé
kenya tikide wartumi yontere wartumi waddi de tatol mum mi ciotto pade kan e basangaaji e gude nanal mudun mi woni commande ko heewi gam mi warmi tawi kurson watte mo jabbi gen dum nati nga torra mawdo sabbe salken sodde kadde di waddi
grande perte pour nous
dido halaji ka lamido fedde kafo gawto gundini dum madam mayga lala mayga holti wede sabe tachugo lawungul rewbel ngado be jagule nuko o kanyu enka muti fey ya warta hakune mudum e gawo fayoto e le region aji kiddi di fa ada kulleji di yimbele be hasindine mudum wardele nuko o
avec le blocus
sabe uddugon labidin watti goddo non menen rewbe wala fumo davir non sabe hulano sanne lafi dejerne no mede wa yahdon leddi Niger me bammeton kulleji kewdi me warma ciotta honbe be ledde nandan mudun menen rewbe ben handen mede do yalla je e dejran hebe
rewbe le ngombe bankas ka holiti wiide ana wondi e daane yimbe le ngombe o do ala halle saha leddi amendi madame aramata umu tesuge debbo inde ande goto le nuku o ana narda kanon ko be leddi amendi fiya dabereji de waye fu yalla na buita tampere yimbe le ngombe le nuku o
men mati hande jati o torra wondo le gendi tummutu sabi nyamiri natta hone fi Allah hebata kan kasin bato ko nadda nyamiri aran nyol man handen be wawa dawde kasin mede teltra lam o tinno faabo jamaare le gendi tummutu
to e yopitugol lawo ngol ka yimbe le hewbe ka holiti sukulaji mudum en mobilaji gado di transport di holiti wiide milioji kewdi sefa woni ko tachugol lawo ngol bonnani dum en le on do wattu goto do fu cioggu essence tombok tufa to gawo ana wondi beedaade kilo sikoro do yettike faale nyalo mo hande o teme didi sefa